Tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem talatare nogay didi lewru juillet hitan 2025 yamdu sappo e jiddi jabilike silmay chapay nay e joyi maison la place momo ko don jittino on kabaruji di kikede hande woni alice c'est kanko sedum da wonto boggi jambe to horebe kuma ni be kabaruji bilide demal leedi amen di kan ka hulti wiide ana jikkini jikke lobbo fewde eno demal hitan 2024-2025 wordi yarde ni tawede chadel yogaji kan wondi matel fu be kolliti dum yeso nantino be kabaruji di altinere kenyan Premier ministre kiddo leedi amen di do woni Moussa Mara hadama yaltude gallure Bamako ne altinere kenye mom hanno yaade hawroyde e jooda hala jeego bo pawido e jam kany en denagul reful sa hengel leedi Senegal avocat en mako koltibe metti mu em sanni kany en ka jukkine hala mu em wiide dum yoddi kul sa rewol jabbiti gon afro basket to hitan 2025 jagabule em rewbelbe kany en ka an wondi landinade fa ham fewde e majjum bal sedam heddi e fuddode dedo ko piide leedi nokkum no dirta Abidjan fa ham yuba inde yimbel kambe hawrude dedo pide faham anda ka sakra dun sami ko baroji dum joko non kigi hande bismillah modon hedaade dum soud ministre kumani do kabaruji bilid e demal han wonno yeso nancinobe kabaruji altinere kenyen fa holita em hono demal hitan 2024-2025 wordi yarde kany e landidangol gol be gondi wadde fewde demal hitan 2025 kany e 2026 lolati ke wakati e juude ben do yimbel holitide jamande do hono jobdi do woni nyamande ko demobe rewata gouvernement o ko yubugol mudum hono wordi fa yotto daranogol engrais ngaji di gouvernement leedi amende holiti wide ana wawi ana daro no e sadda feccere mudum dido halaji ka an hala sanne le leedi amende le nyaloma hande o horebe kumani be kabaruji bilide demal kany en ka holti wiide tawede dido chadele ka fu be jikini jike lobbo wiide wonko hebete el demal hitane hikangal fa keben famtare kede Ousmane Niall Boule Modou Samasiko
president directeur general compagnie malien pour le développement des textiles don CMDT waltini hakilaji remobe habu wiide be jobete nyamandeji mabbe di e wi docteur Kouloumé Guèye Dembélé don wadan do e da be jeegi tan boyata nyamandeji mabbe gonno e dow dande lamu o
la CMDT
ke gilagnade noga e jeneje yobbi kedde kalisu o falla bi bangal habulimo de bankiji di buru fufo bende yogolle bende yala gulde bankiji yogaji yobude kalisu di yoda gulleji dum no gudde ke fa akke chabande jetti e jeneli tamdara kumparsi yogaji kay ke bayta fukka dabreji fiama yalla dum fufuna bilto no yawiri
yakuba Traoré woni hoorejo Confédération des sociétés coopératives des producteurs du coton du Mali jettudo ima daraji gouvernement o wadi du noddango fewde e laamu o do daranaade no engrais ngaji kibirte
ambe gouvernement faka
jettan sonne gouvernement Mali totugol kalisi ndemobe kabar engrais o dun no nabimbi hande to kujalaton buri taruji unyaji chapantati kabay engrais du walda dun nokku gesse ha buri moto kitaton toni engrais heba ka e wattu mudun non fof mi ngata denten kindo kumol wonande kabar demal
PDG CMDT Kouloumé Guèye Dembélé dulla wiide hebude engrais wana ko yaafi le nokkuje yogaje hono kuchala ko lati fu holti wiide nokkuje kewde woni kebude engrais ngaji fu buri hedde remobe habu le temedron fu chapande jeego e jetton remobe nenguji le temedron fu chapande jeego e jennon kabaru ire le temedron fu ko heba ana ya debbe jitti
habo fewde kudde ngurde gonde le gese yimbe be du hala mudum memama ele odo joda hala de do gildi do gildi ka holita male hab gese habu kewde le leedi amendi le wi ardo fedde dem noddirta CMDT di madaraji kana wondi wadede yalla dido kulde ngurde kana heba haber yudel e dedo gese fa keben famtare anni ko docteur Kouloumé Guèye Dembélé du kanko woni horejo non PDG CMDT haltan kalfa goita do festa modu samasi
le taux d'inflation
bonon day tekadi no ku jogaji hasindi jati dabreji jujure bur fufulen no kuji kajulu nyena kinya e karanga ngali madaraji be dorade famu ela produiji baroji lidi na heba no yawiri tafun bangal leddi ndi dum latti sababu on kebab dozu ngaji unyay tati teme jiddi e noga nati jati juude kambe ndemobe to abjonto dum no kawral hebama do alqadara mun lelleta lidi ndi boy fufo tapantati go o jouer ka kambe ngaji arande jiddi natal noga didi yari noga na jouer ndemobe anda wiide yo ngonga tidalla taykama ka be baltina haklaji mabbe dabre ji biama gilla joni yalla pat produji di wasa hebede
o do bay tutudo haklaji modon fudo dido kabaruji do hel am Facebook na do compte X projet charte ngarowo watur tewtude jam kay huntondirgol mali kobele lidi amendi ka hokkam kanake lam hakkunejo o nokkum noddirta centre international de conference bamako do dedo tongande ele wi bindu be dum be kanyum ka waran latade sababu jaati hidintinde lidi amendi ele jam kananke kiddo do woni premier ministre kiddo lidi amendi no min birata Musa Mara hadama yaltude bamako do altinere kenyem o do kabaru ka avoka e makobe holliti dum ele communique mum en goto mum jiltini altinere kenyem lebi mabbe premier ministre kiddo Ibrahim Boubacar Keita na yanno hawroyde el kawrtal jeego bo joda hala pawido e jam kan en denagu lele ful sahengel fa keben famtar kede mawdu samasiko
Musa Mara na doma non to singal ton yalla bomde hala e fudode kawrtal jeego wala do hewtagul jam en denagu region aji le sahel e sahara kawrtal gal landini Friedrich Ebert Stifting nyalade noga didi noga 3 juillet 2025 to sali no hulta le talkurundu mara mo wondi non yogabe kuriji mako e wi avocat e mako humpitama wawa yaltude le leedi ndi wonande police be didon holti be yamrama odo golle o kanko premier sikido o jittiraga denno rutade le galle mako e wi communique o avocat e mako be holti vide ndedo dabare hadde mo yaltude le leedi ndi pamama tawe talkuru lam o fufo hollaka dun ne na yedda sariya sefade le yopitere yeddugol dun sariyaji bilidi e reji lam e wi communique o denno e wajmina yo imine don e don ndedo dabare hadde mo yaltude le leedi ndi fande le talkundu avocat en Musa Mara holti vide ngadan bawde mum fuf bangal sariyaji hasinnaadi yalla na ngotta ido yedugoji sariya kaydu hebuden joddi kala burandaji taykaadi
Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
wakati vacance sarabe hewbe kanyum en ko an yepa sukabe mu em jangoyde alquran o fana majjum yo janginde ben do yimbel ko din alislam ko o wi e janginde dum en do suratul alquran o hay yoga e mabbe kanyum en ka do woni janginobe e mudiba be hewbe mu em ka an jogi losi di pirta sukabe wakati sa an jangina dum em hono fu woni hakkilaji jamande fewde e majjum maimuna fakabasi suko tewti andude dum kede ko hebani em do majjum do fetan usman yali bulema do samasiko
le ngar garwal yoga be anan jodi e leedi e sukab anan gondi e dursitade be jangobe ko buri hewde mu en fu hitande fu anan be vacance fa nja jango qur'ana leedi cuudi lekol janginobe anan awdoro loji fa kudinabe ko jangino dudal biido pade inde modon haale holliti sababuji ngadoji fa be ngada dun
do farabina anan wudi jangobe belbe hakille jippe dun no jande ka anan wudi dun no wobbe be dabe mudum yo fiefa nawa yalla nakino jande
fo etenye ni bugolde e wi sarabe wattu suko modon fa jangadudal wadan fa jomon anda dina modon sene hebe koltiwide kinabe pfa be kebe janga wobe koltiwide modi babe be ana jabbintina wattu yoga
den woni nga kala gore fufuna yidi yamu janga ka fido jomu fa yoto nokku kay woda sabi tagal mudun sarabe ngoni kebe kutuji mudun en jehi jangude sayi mabbo ofibe kay sabe kinnaki ko waddi be ko kala suko no jogi sifa mbirki mudun ana wodi be jonnyate jangandun no haniri be kay suya FIB fa huli nata hakle ma denno mi kay yayi fuf chaale le ko suka be pete ko
tawede yeso mabbo jogi do losol tayna wadi lebbi jenay ana hada memeda e chaldima dun ana wayaade tagal kuttejina andi do kabaru jande seydu luwa noti gullandol wiide wana ko moji e wi makko gull jangingul ana wayi wadde kutteji do suko o fa wanya jangude
concernant le châtiment corporel ou
pénal suka be watu jande dudal mi milabide dun wana fir hunde mu'min so kutteji mu dun ndawan sanne do suka bangi goto do way barmudo suka o sanne bangi goddo dun dum internet ne jande makko deno famu fu hebata ko o janginta ko dun tan hulta wiide pide le jande de wala hunde mu yunde
tin mauvaise chose en realite
jangude qur'ana e hunde ko tawa le leydi meden di edo wada fa suka be anda dina asilamako kanon ana hani hayber no be janginirta pati torraj gade e mabbe le watti be janginte
jogabule em rewbe ana wondi landinade fewde afro basket etan 2025 wadde abidjan le Côte d'Ivoire bande noga jeegom lewru juli yaade tati lewru utungaro ndu bal seeda tan heddi hakkune amem e fuddugol dedo pide fa ham yuba inde yimbel kambe hawroyde hembe inde malika anda ka fa ham ma fa keben famtare anni ko maryam mayga hebanem do majundo festan usman nyali bulu
dido bo le irunde afrika noga nay bo le adnara ndu jaga bulle malide ana jide hebude kaw le irunde de golle mo gondi wadde o jaati dun jaati woni ko be gondi wollitinde pide gidiraago be kebi kawdi dobo tagal ko be tappi leydi senegal be kebi baddi chapande je ben chapande jegon e jenay balde seda e memino leydi kodwar badde chapande jeddi ben deb e sappo e joyi kawji didi mojjinin di mali e le nde yambere tiagal don yubbo inde rewbe sappo di don subetebe fabia hollita khatafon le sappo na wonde be gitade joni be didon anakani yoppede kawo mo inde mon halete sanne woni maryam aliyu kulibali o mo wala e le lanindaji di mo be tugoto do modon sanne ana wawi tawede e yubbo inde tiagitotodo o nana laj ke bar yurde e federation hala an wodi do kabaru modon o debbo ana woni wakkati joni do bomako do kanko wonno cubaado buddo mojjide e pivot les championnat espagnol o wandu e joyon burbe mojjide hitande hikka dalne mako ana war metre gozo e chapan e jena edini micintinte wide les phases de groupe mali an wodi les groupe b ana tawda e leydi cameroon kany e leydi sudan
sakrabe o pami do mi kaddete kabaruji amen de kigide hande honon andirdon fanje fe nokdo e sere yotere amen wona jukita do salama tere amem kertena be rewbe leleedi amen di nyaloma hande o halam hala puddi puddi kayo huna jidan sanne rewbe leleedi mali dum tawama yangena dum lamburuji na do kurtunoji ka rewbe le hewbe kam en ka ana dogona wadugol puddi wonke bobe mudum ko tamma e juude mu em do jati fatiya tara kany wonko hebani em do majum kede usman yal bul kany e horem kireja
dun yo luma heso meddin kumen dido babamako do meden ngoni le nokku rewbe ngado be tatuwes ngoni kanye pudobe to be biata bambara jabi handen eden ngoni aljumare balde didi hedini alan nyaloma mo kurtunguji kewdi ngata do bamako do honno amudu e mariam biri alan yo nyaloma kurtunguji le bamako
le dimanche bamako c'est le jour de mariage
leki ndanki an jama heewi rewbe iwri tatteji fudo bamako do yalla anangara mo ina koy mubben le mabbe ana hen mariam wolagen gardo fudde koyde modon e juude modon farde mon yaade kurtungu bandun gorko
mido wada puddi so mido jogi kurtungu edum ngardina koyde am edum hokka ngari hore debbo
puddi dande modon ana mawni sanne do ngardin golla debbo won ko holti wiide madam jara aissata kulibali andido kabar fina tawa gondo to sigasoto
jabi nafaka
puddi nafakaaji ke woni mudum edo e fina tawa amendu debbo kabana do watugol mudum puddi na famudum ana mawni sanne ana wada so deejere tawa ele galle mako edum ngardina e hore do chaldi mako debbo ana hani wakati futawe ana watta puddi ana wada so barki tawa ele suudi mako
so konnana
do kabaru dina modibabe koltiwide kileki wonnafa mamed sisse jangino tewto lycée franco arabe fomba bugu holtiwide mo tagire den sabu mamadou sallallahu alayhi wasallam ana wiyanno jaade himbe mudon ngatta puddi di sini mbarmi
d'après umu rafia
holitama wiide muhammad sallallahu alaihi wasallam pudditam wonno ko sawrirta barmere holitama du wiide yimbel fu jotti no be mo sabi barmere e hore mu en puddi o wiata du en watta hin o don diya do amen do e hore worbe yogabe kanyu en du ana watta puddi e ware mu en yella ko don rawni ko ana heba waytaade o mo couleur goddo kase
lan prend notre couleur
worbe hewbe ana korsini rewbe mu ben puddo le mabbe ana hen o gor goto momin kawri medina kura
wayjile kone
puddi mi da andi dum sanni mi da yidi dum sabi edo ngaduna debbo fa ele jina hore hakkile am yo huna mudduna sanni edo windi ele fina tawa amendu min bawa yada cagal mudum puddi ana foda yimbe sanni min ka mi da yidi yide puddi koyde genda am wakati fu
e wi andi be kabaru fina tawa yogabe yida ka suka be famar be ngatta puddi e hakkilaji himbe sini cugulel dewedu fudege dun ana bayi wadde faronko hebude gorko sini yottege hurtade momin kawri le luma mango bamako sakinata keita yo biddo debbo baro dubi sappo e jeddi kanko jaati o fuude ke fa gasi e wi makko puddi ana ko watta yalla mo beyde lebude
anni ko yonte
fayso wana ele kurtunoji mi do watta puddi sabbe mi do yidi dum won kolti be wiide debbo so bama ka hana wattude puddi ma min kam mi watta do e juude am dum tawa ma kurtungu na luwana kurtungu
arewbe fuudo be kanyen du ana keba e o golle le mabbe ana hen janaba sise njodi do segu
seni bulamanya
puddi ngatta e koyde e juude yimbe bande temede joyi yaade temede jeegum so puddi bodejo o kaano temede jittimi ngadirta dum jombaajo o ko mun ko ujinere mi de waawi puudude nyaloma ka fu fandi yimbe le sappo sabi golle o mi hebi darunde magasin do gommi don mi jangini yimbe le hewbe wobbe kasen do ngadobe golle o no wodire nyaloma hande o kebobe ko tamma e juude mu en kanyen do
warso yela yalla
ko tindi wiide puddi yo lekki tawate ki sanne le nokkuje bulde hono leysa hanga and le Mali le lamu kulikure e kahe don bur hebede